Wanted upon the track.
Boy, jana mama kaniambia sijaribu tena mapenzi siyo. Nilivo mjinga sikumsikia, nikasawa livo sema, nikaziba sikio. Kumbe mbio za sakafuni, yote sikujua, uishia ukingoni. Nilehisi wa ubavuni, leo kanyumbwa, ona tena si mungoni. Sikia la mkuu, huvunjika mguu, neno la wahenga. Nilikata kitungu, macho ya kuju, bado akanitenga. Nalipaka pilipili, eti sina hali, masikini. Akasema halijali, sina nyumba na gari, mitafrani. Mama lele, mkele keke, manteni le. Mkele kebe, amekele, manteni le.
Records.